那时候我们起来的时候是，
嗯，
那个难比的完，
可是没事体力嘛。
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تمتند الله نامتند أغمقوان لكم تندون أغو تتكزن مزفه تزجيكو ابتندو ابيبي ابتسانوا kutendwa nabyo Allah kitusenda Allah mugama ntamanyi wakoze zambi dene woyingi dembuvu nanyizi wabu kitutenda Allah kiyanzi jukide Allah yanzi jukide nampa senti abadi ya kuhera bilo gamba takumanyi tekisebuka Isanyo ilingi liofunye nga ofunye akasente olabanga ayogedde ekyobuvu nanyizibwa nayo yogedde kibi ti Allah yanzijukidde la hawla wala quwwata illa billah teri kitonde kiri mu nsi kyatamanyi okussa kwakyo okulya kwakyo obuwangaazi bwakyo abamanyi Allah nekyo banga otenda Allah mutende nebitende ebimugwanira mukitiibwakye temutendanga Allah nebitende ebyobukendeevu ng'abayahudi bwe baakolanga oga nti Allah bunaku talina yagati kad samia Allahu qawla allazina qalu inna Allaha faqir kimwogedde nkiwulidde nate gwe tebafaanana tenda Allah nebitende ebijjuvu bw'otokola ekyo ojja kuba ng'ofafaaganiddwa tumutye Allah buli kye twagala ajja kukituwa wattaku llah wayuallimukum llah bw'oba oyagala okufuna ilimu egasa ilimu etekyukakyuka jjo n'obanga kanawolova oli oliwana ol tya Allah ano mutya Allah wa yuallimukum Allah Allah jakuwa ilmu yomu gasa riyo ilmu ya tetu gasa mutu ngatemu ya ambie riyo ilmu jatisawa Allah nga jituwa iti ya amba netu angalo jifuna wattaku Allah wa yuallimukum Allah wanote Allah Allah jakubeira wa muna awe mukulaba kwe kutasa kwe mberazo zonna inna allaha ma'a alladhina taqaw inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun hadha almu'minu aba mutya abera nawe mbizibu byo abera nawe mbwetaavu bwo abera nawe mumberazo zonna ibanga lyo malango mutindi يا الله سبحانه وتعالى بونومك يا اجاك قبيلا اجاك نسان بزيو بيو ومن يتق الله يجعل له مخرجا وتيا الله بزيو بيو الدروز انتو سبولا بفامو مرا جو بدو تنوري انتين كاربو نجوري الله قواب فرمي ربوايو akuwa wasabara kuita yaj'allahu makhraja thaniya wa yarzuquhu min haythu la yahtasib adabidida mumbera joba jete subira nego jifije rwaki rwakumutya Allah subhanahu wa ta'ala bono mutya jakfuna bulikarunji ko yagala takuwa lyeddaala Allah lyeyalaamira abaatusooka naffe abaliwo olwaleero. Yetugamba Allah subhanahu wataala ti walaqad wassayna allazina utu lkitaaba min qablikum wa iyakum maatha an ittaqu llah, nalaamira bannammwe aba abasooka nammwe mbalaamira abagoberezi ba Muhammadi. Tulaamira ki? An ittaqu llah, timutya Allah wamu. Bwe munaamutya mujja kuba mugoberedde bannammwe aba abasooka. Lwetujja okuyita mu buzibu bw'edduniya eno, bwe tunaaba tetumutidde tulinde ekijja okuddako, olunewa Allah tujja kutuuka yatuwakalu. Kyobulabanga mbaka Muhammadin saa sallam yasomanga aya zeyasomanga ng'atandika okusomesa ya ayuha nnaasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum, muti Allah wabbu. Ya ayuha alladhina amanu ttaquu llah, abanga abakkiriza muti Allah. Waquulu qawlan sadida, akowadde wakkiriza nenabaganyi muti Allah wammwe. Kigeza eddaala ly'okutya Allah lyankizo kulyabukkiriza lyerinyweza byonna by'oyagala kubanga omukkiriza tya Allah. Bwewandyabye ng'ate omukkiriza gwe bwoba otunuulidde olabanga atasaanira kulaamya Allah kyeyamugali ya ayuha alladhina amanu ttaqu llah, tya Allah. Obusiraamu buno Qur'aani eno gye tulina eyamba muddu ayinamu akatya Allah we hudan lilmuttaqin. Bw'aba akatya Allah kakuuze bajja kukusomera Qur'aan ng'olinga awulira ebiwaawaala mathaluhum kamathali alladhi yan'iqu ala yasna wala yusna, mathaluhum kamathali alladhi yan'iqu, bagambaga Allah ayagala kino ebigambo buulyanga omuntu atuga ekitawulira munnamugambo nzita yalowooza nti amuwaana bwani aula ila duaa wanida summun. Qur'aani bajja gikusemerera kuyitako buyisi, bwene kuyitako ewa Allah kalungi tajja kafuna. Nolwekyo tya Allah subhanahu wataala, emirimu gyonna tugifunamu empeera yaagyo nga tumutidde Allah. Okutya Allah si kudduka, okutya Allah si kutunula wansi abada. Wabula okukibaita okutya Allah si kokutambula ng'amaaso gonna ogatadde ku ttaka, la si kyekigendewa. Kibaita okutya Allah an ta'mala bi ta'atillah, kukolera ku ebyo ebyokugondera Allah ala nurin min Allah, nga buli kyogenda okukola oyina obujulizi okuva ewa Allah. Toyiya, toteebereza, tolowooza ala nurin min Allah, kyogenda okukola oba n'obujulizi nga Allah yakulagira oba yakugaana kyogenda okuleka, nga tariju sawaaba Allah, nga kyokola osuubira empeera mu maaso ga Allah. Taamala bi taati llah kusadde ni'ma lhal, ekyo kimu okifunye nti nsadde esola gye nsaala Allah yeyandagira nsaale. Kati olinamu ekyokubiri abaffe osaala ofune empeera ewa Allah, tiye olina kusaala otya? Olunooleeta okugoberera kwomubaka Muhammadin saa sallam n'akulagirira esola bw'esaalwa, n'oggyamu amagezi go gonna, n'oggyamu entegeerayo. Tubula olusinyala ne tuba n'endowooza nina niye bafe tuli basiraamu. Obusiraamu buteekwa kuba uniform. Obusiraamu obuli e Uganda bwe buteekeddwa okuba e Canada, bwe buteekeddwa okuba mu Saudiya, lwaki? Nabbi waffe ali oku. Qur'aani gye tugoberera eyeki teziri mukaaga? Kati ekitugaana okubeera n'obusiraamu obuli uniform ng'omusomesa waffe ali omu, ekitabo kye tulina ffenna okugoberera kiri kimu tebiri mukaaga, ekibula ffenna kye twolekera kiri eki, lwaki tusaala eswala nga za njawulo? Lwaki tubeera ne obusiraamu obw'enjawulo? Gundi alina obusiraamu bulala, alina gundi alina obusiraamu bulala, gundi ebikola byo birala. Abaffe gwe obuwoowa bujjawa. Wa anzalna ilaika alkitaba tibyana likulli shay. Amadi nkusizaako ekitabu Quran kinyonnyola buli nsonga. Ekitabu kye nkuwadde kinyonnyola buli nsonga. Nabbi alyoku amusomesa ye Allah, lwaki gwe olina obusiraamu bubwo n'omulala alina bubwe? Bannabbi bali babiri abyomu. Lwaki olina obusiraamu bubwo ne gundi alina bubwe? Kulaana tulina bbiri eryeki. Wa anna hadha eryemu tetulina kulaana essatula. Naye lwaki ffenna buli omu bw'ogenda okugamba omusiraamu ono wano nomugazi Muhammad situka osoma ettahiyat alina ye, bw'ositula Ibrahimu nsoma ttahiyat alina ye, bw'ositulama ogenda okwesanga ng'abantu nabbi waabwe omu ye yabasomesa ttahiyat eyo emu, naye buli omu ayina enjatula yaayo ndala. Bwembuuza gwe ye wagijjawa? Ekijja okukuyamba ebyo byonna tya Allah, wonoomutya kyeyagamba kyojja okukola, antaamala bitaatillah ala nuurin min allah tariju thawaaba allah, okola ebintu buli kyogenda okukola omala kumubuuza Allah. Onoogenda mu ggulu omubuuza obuuza Quran kubamwe muli amateeka, shara'a lakum min addiini ma wassa bihi nuuha wa anna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam yahdi lillati hiya aqwam. Kyokyo nkuwadde Muhammad kirunamye eryo ekkuba erisembayo okuba eggolokofu. Wastamsik billadhi uhiya ilaik, ono Muhammad weekwate ku kitabo ekyo kyenkusizaako. Innaka ala siratin mustaqim, eriryokka lyokkuba eggolokofu. Kati bw'ojja n'oŋŋamba nti Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ye nabbi wo ate bye yakuwanga obirondamu, obitemaatema, obitegeera nga nze ndaba ebyange bweti, kitegeeza Allah kyemugati wastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siraatin mustaqim. Hamma jikubo liyo liko liyo gulokofu. Katikore rindu yu kuranga biya gondela Allah. Teri yu Allah chatuwa gariza tukore. Wa illa anga mchitabo cha Qur'ani ya jirachi. Chifagati aliyawmu akimaltu lakum dinakum. Habangi biweddeyo mkolebi. Lale dini ya mwajizeji. Echitari musilamu ngaju za areta aye. Tengi za chifu ula musilamu uruwa lero. Oba omukakasizzaako okwerabira ti alinayo kino ky'atabagamba nze kankibagambe. Naba yali amalayo amateeka gati olwaleero eddiini yammwe ejjudde. Basahaba baawulira essanyu, abamu baakaaba maziga era kye baakaabira kyali kituufu nti ekiri kyonna buli kijjula kyongera kukola ki kendeera, tekyeyongera kubimba. Aa nolwekyo tutya Allah, kibaita okutya Allah antaamala bitaatillah, kukolera ku bintu ebyoggondera Allah. Ekyokudu watatruka maasiyata llahi, nooleka okujeemera Allah, oleka ekintu kyonna si ku magezi go ne ala nuurin min allah, kyoleka kyonna nti ekyo sijja kikola okireka olina obujulizi kuva wa Allah. Si ntegeerayo, si jajjaawo, si mukulu wa kika, si seeka, saani antatruka maasiyata llahi, oleka okujeemera Allah naye nga okuleka ekintu kyonna ala nuurin min allah, oyina obujulizi okuva wa Allah nga bugamba nti ekyo tekikolanga. ekyo tekikola, toleka kutegeerako. Lwaki oliko ekyo? Nga takhsha iqaba Allah, weeraliikirira Allah ajja kumbonereza. Ekyo bwona okizimbira okwo, ojja kumala kwetegereza kyeŋŋenda okuleka. Kyekyo sijja kikola, nina we nkisinzira we nkijja, oba ndowoozezza ndowooza yange, oba kubanga kitange kiyannaamira, oba lwakuba jjajjange yannaamira ekyo. Bw'olabanga bw'otyo bw'ofaanana, omanyanga nti okutya Allah kukulemye. Nekyo tutya Allah, tuteeke mu nkola amateeka ge, nga twagala okutuuka gy'ali nga tusiimiddwa. Emirimu tugikole ku lulwe, tetugikola ku lw'abantu, wabula tukola emirimu nga tweraliikirira ye Allah waffe, tetweraliikirira bantu. Obanga otudde ojjukira nga hadisi y'omubaka Muhammadin saa sallam gyetugamba nti mu hadisi lkudusi nti nabbi ku lunaku lw'enkomerero Allah aleeta omuddu tuyimiridde mu maaso ge, abuuza omuddu ti muddu wange, tewasaala nkuwa empeera, mukama wange kyekyo tani empeera njikuwa ti muddu wange, tewasiiba ngaoyagala mpeera gyendi mukama wange gye naye njikuwa ti muddu wange, nakumenyera emirimu gye emirungi gy'olaba naawe gye wagiraki, nakakasa Allah nti empeera yagyo njikuwadde. Bwalimala naawe n'olaba nga essanyu likujjudde, akubuuza ekikye, agati kati ebyo nabi wakola, wakola ng'oyagala nkuwa empeera, mpaayo nze wankolerayo ki? Wakola byonna esswala empeera yayo ngize ki? Kikyo wankolerayo nga nze yakutonda? Wandirowoozezza nti swala, ate esswala empeera yayo agize ki? Tubanga osaala kufuna mpeera, si bwe kiri? Wandirowoozezza kusiiba, empeera yagikuwadde, tewasiiba nkuwa empeera, ngenda gikuwa. Ogenda okulaba nga byonna bye wakola empeera yabyagirina era agenda gikuwa, akubuuze nti wakola bino ng'oyagala mpeera, nze wankolerayo ki? Buli omutuula olowooze, mulimu ki ogwa Allah gwe nnina okukola? Tutegeregana? Oba oli awo otuke wa Allah akuwa empeera ennene, byekati omuddu bw'alisirika nga alaba Allah we ekibuuzo kyamubuuzizza kimulemye era tekiraba, baa yandisuubidde salaba gimuwaddemu empeera yaayo, amuga nja kuwa empeera yaayo, kati ate Allah ayagala mumukolere ki? Nabbi yagamba nti Allah abuuza omuddu nti hal waalaita li waliya, wanjagalirako omuntu ng'omwagala ku lwange, au adaita li aduwa, wankyayirako omuntu ng'omukyawa ku lwange? Ogwo mulimu gugwe, tegeregana? Omulimu gugwe ogulinayo, bwe gweyinza okulaga ekintu nakitamwa nakitamwa, naye nga nkitamwa ku lwe nekitamwa, tutegeregana? Nakitamwa ku lulwala nga nti nkigaanyi n'atamwa. Hal waalaita li waliya, wanjagalirayo omuntu nga mukwano gwo, naye ng'ekikumwagaza lwakuba naye anjagala mukwano gwange. Kyova olaba aya egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waman yu'azzimu hurumati llah fahuwa khayrun lahu inda rabbihi, omuntu yenna awa ekitiibwa ebintu Allah byeyaziiza. Hurumati llah, Ibn Abbas yagamba nti Allah ategeeza al awamir wan nawahi, ategeeza ebiragiro bya Allah, ebitugamba okukola n'okutugaana okukola, nti yenna abiwa ekitiibwa. Kakati omuntu yenna awa ebiragiro bya Allah tabiwa lwakubanga ayagala Allah amuwe empeera, wabula Allah kyategeeza ti waman yu'azzimu hurumati llah, aba ategeeza ti omuntu awa ekitiibwa ekiragiro Allah kyalagidde n'okireka lwakuba Allah agaanyi, nga tonnatunuulira mpeera yaakyo. tonatunuulira mpeera yaakyo, wabula ekitiibwa okiwa oyo eyalagira oba oyo eyagira ki eyagaana ekitiibwa gwokiwa. Otegedde empeera akuwadde oba takuwadde, wabula omuwa ekitiibwa oyo eyalagira owa ekitiibwa oyo eyagaana, olwo oba omaze okuwa ekitiibwa ebiragiro bya Allah byakugamba nti kola, so tebiwa kitiibwa olwakuba ogenda okufuna empeera, wabula oyo eyagaana gwosooka okuteeka mu birowoozo byo, ani yaŋŋaana kino, ani yaŋŋaana kino, n'okireka nti Allah yeyakiŋŋaana. Naye otegedde empeera gy'anaakuwa oba tekitegedde, otegedde ekibonerezo ky'anaakuwa ng'okikoze oba tekitegedde, wabula omuwa ekitiibwa ye nga ye, olwojja kulabanga buli kyonna ky'okwatako kitambula, kubanga owadde ekitiibwa oyo alagira, owadde ekitiibwa oyo alagira. Olwalo mbadde temutambula mu kafyu, naye nga oyita ne ku kkubo nga tewali musirikale naye ngaero omagamaga, olwalo tambula mu kibuga abantu ababaddemu nga batunda ebintu ku makubo tekuli n'omu, naye lyagamba ga nsaagala kulabawo kintu, buli omu naazingako ebye naafuna, waagira ki bawa ekitiibwa oyo alagidde, kyobusobozi obukukola kyayagala agira ki mu kumuwa ekitiibwa, kyova olaba obiggyewo nga tebannaba nakugamba nti biggyewo. Ne Allah tetumuwa kitiibwa, wama kadaru llaha haqa qadari, bwekaani muddu wange tokola, tosooka kwebuuza naye oli ani aŋŋambye titokola, ye yantonda, yaalina obulamu bwange, ye mukama wange, ye yandeeta ku nsi ng'alina ekigendererwa, akankite sowa otegedde omugaso gw'ofunamu oba tonnaba kutegeera, naye okireka lwakuwa mukama wo ono ki kitiibwa gw'ososo kiwa. Era ebiragiro ebinasinga okufunamu empeera byebyo bye tuleka nga tumaze kuwa Allah kitiibwa, wabula tomuwa nti lwakuba bwona osaala ajja kukuwa empeera. Kyova olaba olw'okuba kyetutunuulira, tusaala n'ofuna ataano, tusaala n'ofuna ekyenda, waliwo afuna ekikumi, waliwo afuna ana, waliwo asaala nga n'okuviiramu awo aviiriddemu awo tafunyemu mpeera wadde ki. Kiki ekimuganya okufunamu? Essaala eno tagiyimiriramu ng'enyega ti Allah yaŋŋamba nsaale, bwe yaŋŋamba okusaala ayina gwe yandagira gwe nteekwa okukoppako essaala yange, n'atagikoppa ku nze, n'atagikoppa ku taata we, wabula agikoppa ku oyo Allah gwe yamulagira okukola ki, naye mubaka sallallahu alaihi wasallam. Oba owadde ekitiibwa, oba owadde ekitiibwa oyo akulagidde, yagambye nti wala taqrabu zina, owange obwenzi budduke, beera wala nabwo, nga tonnalaba bizibu bibuvaamu, nga tonnalaba kalungi k'obifunamu, kyokka muti ani aŋŋaanyi kino, nti ye Allah. Bw'ona okireka ng'okuleka kwo owadde kitiibwa ono eyakulagira, so ng'obusobozi obukikola obadde obulina, olwo ne wa Allah oba owadde ekitiibwa amateeka ge. Bwe kinaaba kiragiro kyakukola bulungi kikole, ojja kutuuka ewa Allah ofune empeera. Tuleme kulowooza titusaala tufune empeera kye kyokka, wabula tusaala kuwa Allah kitiibwa, kubanga yagira ki, yatulagira musaale. Tetumbuuza lwaki tusaala, tetumbuuza lwaki tusaala. Yenkizo basahaba ridwanullahi alaihim gye balina ku ffe, bwe baalabanga ekintu tebaabuuzanga hikima kyeri mu kino, lwaki Allah akala baalekanga bulisi, baagendanga bannyonnyola lwaki Allah akigaanyi, nga boolede bamaze okuteeka muki mu nkola, bagonve eri mukama waabwe, bagonve eri mukama waabwe. Kyava asaala nabo, bwe yaggyamu engatto ze bonna baagira ki, agenda okumaliriza essaala, babuuza abo mmwe lwaki mujjeemu, tiyarusula tulabye ng'ojjamu netumala bakigaanyi, naga tya anze ensonga ezisizaamu yeeno. nika pati majirina lewa kwa bala biyo ba ajzeki kakati Allah gambi tebamu buza sabu ya buzubwa tino busilamba febu tulemede buwakula gira Allah nga tumubu na heki machi chie chigende wache ya gane echo nene wache ya lagire echo buwaba ina heki majirina ya gala kutegezo chikole ajaji kubulira nga alisa kulimiruwa mbaka we oba Allah jikule tiramu aya yinyini buwabanga alisa aya nekwa buvuna njizibu wabu kuwa Allah kitibwa kora akugambie korecho oroma njicha agambie wabato chimanyicho ono jam kora orone wa Allah karunge jakafuna tuja kuzimbo usilamu nga buwana madala butuna haba siwe tukozo usilamu butichariko buwamuzanyo okola o ekicho okola omala kulinda kuulira ejjalaje ejjo okufuna ebyakufuna kino bajja kuwa kino eri abakyala abalungi eri yemiga eri tukola kubanga Allah atulagidde tukole tugeregana kiyavatgan fa imma yaatiyannakum minni huda am adam genda n'abantu bonna n'abaana bo mugende mbeereyo ku nsi ni oburu okulagirirwa kwonna mukulinde kuva gendi faman tabi ahudai anagoberera endagiriro yange fala khawfun alaihim wala hum tetujja kukola kintu wa illa nga tumaze kulinda endagiriro ya Allah eruwa kwekyo kunna hibitu minha jamia fa imma yaatiyannakum minni huda mukende يا غير آدم يا الله ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين هكذا تنجلنا بوليد نكسني نقول نهبطوا جينا فإما يأتينكم مني هدى كجاكوبا انجبالي تيرا وكورا جيريروا وكورا نغمزبوا نكوبا جيندي نفمن تبع هداي yenna anagoberera okulungamya kwange anagoberera endagiriro yange fala khawfun alayhim walahum oyo nno tajja kufuna kutya kwonna tesajja kiwangala mu mirembe tajja kufuna kunakuwazibwa kubanga agoberedde endagiriro yani ya Allah nakyo mulinda akulage tombuuza ate bwakulaga n'aleeta ekirala era tegiraki tambuza kwango mbaka sasala natuganti alhikmatu dhalatu almu'min hadithi ntufu chetino nyeziba chabuli mukiriza buluwaji sanga yenyiniyo chari nanga ajirachi kumanga chabadako na chibadeo na kia sanga hadithi chimujako tabuza atolu eri asura msuzi na atuala chiri Allah chajizechi noche tutekeyo nyebilo ozo bobo leke zambi lilekelwa kuwa Allah wachitibwa bobo kore umulimu guoko agukore ngowa Allah wachitibwa kia gani laana Allahu alwasilatu walmustawsida Allah ya kori miro mchara ayunga kumviri ze noya inaka saruni akayunga kumviri tabuneseka yali agana ziri oba yali agana mchalo ya ziunze katazi biseko ni oba yali agana bibua oba yali agana biwa ya biakapa laana Allahu alwasilatu soko kwa techo ti Allah nganyi kuyunga kuchi katilinda ya nakugama atikale nkukiriza yunga kebio ya biembua alhamdulillah mulinda ya nakugama atiyunga kebigua na hii ya resechi ti laana Allahu alwasilatu neseka wembiewe mdiambala mbieteka konga atenja bibika ya jachi manye Allah ne ya kuwa odeji katimulinde ya kuwa uliremu buwana kuwa uliremu hulono jakubo mugoberezo omuchi ya jakuwa uliremu nebu abaganya abaganya teba mubuza la yusalu ama yafaa wahom yusaluna tabu uzibwa tabu uzibwa feche tulina Allah tumuuza nae yali agendele chimwecho ai yali etegezachi bobo ya galo tegele chetegeza mulinde Allah ya jokula gira chetegeza yajjaji kuvunulira bwana abatajivunude directiba ayomo ajjaji wombakawe ajjaji kutemere temere kimukuki goberero seteteka imagezgo ajja kuba omusiraamu omulungi bono batokoze botyo fafaganiddwa ewa Allah kalungi tekaliyo abanga anaatuka n'obusiraamu bune wa Allah wanaabayambiddwa anaabayambiddwa si bwangu abaatuuka nabwo Allah nabaga ti radiyallahu anhum singa otunuulira embeera gye baayitamu okutuuka nabwo baaleka bingi abamu baabutuukamu nga baavu so nga baali baki bagagga bafuga ne baagenda okutuuka wa Allah waabwe nga baavu banoonya ki kutuuka wa Allah waabwe nga basiimye mukama waabwe kyabagambye wakitiibwa oyo alagidde nga tonnatunuulira mpeera gy'ofunamu gwe musingi omunene gwe tulina waman yuazzimu hurumaati llah muntu awa ekitiibwa ebintu Allah byeyalagira nti kola oba byeyagamba nti tokola n'obireka ng'ogulumizza ye ekyo Allah wange yakiŋŋaana ekyo Allah wange yakiŋŋaana newankubadde abantu bakikola emigaso ekirimu mingi naye nookireka ku lwa Allah wo ewa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kkuwa empeera nekyo weegendereze nnyo njagala okumaliriza nakubiriza avubuka tulekeraawo okusala ebimemeya mukifudde sunna naye ngaomubaka yatugaana sallallahu alaihi wasallam tetubisala tebakisala mwanawo gwe kennyini tekisala okoze ezambi mumazambi amanene kubanga omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yakitugaana allah naakitugaana waman yuti rasula fakad ataa llah bwaba omubaka akigaanyi kitegeeza allah we yagireki buli omugondera n'oleka ekyo omubaka kyagaanyi fakad ataa llah oba omaze okugonderaani allah kubanga ogondedde omubaka akugaanyi kitosala ekimemeya kitegeregana ekireke allah yakitugaana nsi omutakuzanjala nesongola la omusiraamu takuza munkwawaze kutekamu byona ebibaamu mbaka gatubijjemu oyo musiraamu tokola bitaliyo omusiraamu omusajja tawummula matu tetavubuka mugawummula naawe notekamu yalingisa otaddemu naawe olaga nti oli wabbeeyi oli musiraamu laana llahu lmutashabihaati min arrijal lwaki wefaananyiza omukyala lwaki yagala otambule wamu naye omusiraamu tasala ki kimemeya omusajja omusiraamu takuzanjala omusajja omusiraamu tayambala nekelesa aziteke yalingisa aziteke mumatuge la oba omubaka atugaana kubeera ku nviiri kuzisanirira nezijjamu obuguudo akitugaana nomala ebiseera eddakika esaawa namba oli kuki ku nviiri gyewanditenderezaamu allah esibagaana n'okufuna ewuzu ng'olaba okuteeka amazzi mu mutwe gwootwala emabega okomyewo ate obuyengo bugira ki n'okoonakoonamu bwoti nojja n'osaala omubaka ateekanga engalo ze n'atwala emabega n'akomyawo wa gw'olaba okutwala emabega n'okomyawo obuyengo bwe bwotadde mu nviirizo bufa kola ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallama kyeyatuwa okukola tutegeregana omubaka atugaana okuwalakata omutwe ng'ogwalakata ngaolowooza nti okola ibaada buli saawa obuviiri obuberako olabijja bulabidire olabi omutwe tebajjaamu kisanirizo buli wiiki basala buli wiiki bakolokota bakolokotakoki amanyi wembeera oteeka shaitaani ekuleetera ebirowoozo ebyekigana byagamba nti okuwalakata omutwe ogwo guwalakatwa mu ibaada nga tuli muhijja kubanga ko olwo tuba tukolaki ibaada ga kendeeza oba walakata ama ebyammwe abavubuka byeteekako byemwemanyiiza byagamba nti nkola yabakhawariji nagitwewaza nti akabonero kaabwe temukefaananyiriza ye muvubuka buli ssaawa omutwe teguvaamu mashini tevaamu buli ssaawa tevaamu ate mbikola mulowooza nti musinza Allah naye la mukole ebintu byetujja okutokya wa Allah tubifunemu empeera nga bwolaba omukyala tamala gasalako nviirize okugjako ngaekiragira akijja wani wabbaawe naye nabe olwaleero azisala nomukyala ngaakumba kuba asaza enviiri bannange tutya Allah betunamutya tujja kutuuka gyali nga tusiimiddwa kyensembyayo mu dakiika entono nnyo kyensembyayo kimu tusomese abaana baffe teka y'amagezi omwana w'omusomesa Qur'ani agisomye teka kumanyiiza mwana mukwasa Qur'ani yokka abeere ng'akalogoyi ng'eri mu mutwe naye ate byakola byawukanaki aya zasazisa n'abantu ate byakola aya ziyasomeze nnyini zikwata kuye gimusomese basahaba basomanga aya kumi nga Abdullahi ibuni Mas'udi bwatugamba tebazisukkanga wa illa nga buli omu ategeera amakulu gaazo buli omu ategeera ensoma yaazo buli omu ategeera ennamula yaazo ne basooka bajjuuka ogenda ku aya ekumi ki nga buli omu ekumi lye basomye balitegeera tutegeregana laba ekigambo kya Mu'adhi ibuni Jabal radiallahu anhu yagamba nti omubaka yaŋŋamba nti ya Mu'adhi soma nnyo Qur'ani taallamu lquran nabatta osoma obusobwabbal wafahamu maanihi gisoma otegeere n'amakulu gaayo namugati faina min waraikum gyemugenda mu maaso eyo fitinatu lumya wasamma qulubuhum qulubu shaitan fi ajsami linsi gyemulaga eriyo ebikemo byabakiggala eriyo ebikemo byabakasiru nga balina emitima mu mibiri gyabwe naye emitima mitima gyaki gya shaitan gyegiri mu mibiri gy'abantu kati bwonooba tutegeera aya zino bwe kyezitegeeza oli ajja agikuleetera agikukubirewo otegeere nti asome ayaki akubuze ng'olaba naye bwana akusanga nga kyaddamba okitegeera ojja kuwona ojja kuwona tebajja kukutwala butwazi buli lunaku obeere nawolovu olwaleero olikirala olwaleero engoyo zikweseza ate jjo zikendeezeza ate jjo seeka yagambe engoyo zikweseza tewali tabu ate seeka gyagambe nti mawuledi simbi ate yagambe nti bo nebwo onooba bwaleese aya otegeera weeva ojja kuba n'omusibu gati awo nnimbye aya ene ekwata ku kino aya gyondeetedde tejja kwekyo eri ku kino lwaki gye weesembeseza ojja kuwona olwa tulina ebizibu mu Uganda bingi abashi abataamye abakadiyaani mwebali abasuufi bataamye bugo abazikiri bataamye ayeze kulaane baziteeka bezagiraki onoowona otya Abdullah onoowona oti ojja kuwona nga bwe baleeta aya n'agyesembesereza ku bukyamu osobola okutega nti newakubadde aleese aya obujulizi butuufu naye abutadde obutagiraki webutagenda ojja kuva mu kitimba kye bwonaba totegedde bintu ojja kugoberera bugoberezi tutegeregana ojja kugoberera bugoberezi nabbi yagamba nti ekiseera kijja kutuuka eri abantu omuddu asome aya za Qur'ani nate lwaki ndaba abantu tebangoberera nze ate nga amasomedde ki Qur'ani naga bwanaalabanga biganye ajja kuteekawo ebizu ebintu byazuulawo naga nti iyaakum wamabtada mwegende mumwegendereze nnyo mwegendereze n'ebyo byazudde lwekyo tusomesa abaana baffe obusiraamu babutegeere mwavubuka bwemumala okukwata Qur'ani n'oteeka ekitambaala ku mutwe ng'olowooza ti esi yonogize eki aa bikakweteekawo olabe nga ofuusa ekitalo mu duniya olabikawo nze nakwata kulana ojikutte naye otegeera kyosoma ekinakuyamba obutabula. Tegeregana, tuula awali omusajja seeka akakembe oyo oba asula kuno kwammwe otuule waliga nsomera mu aya zino zitegeeza ki mukama wange? Oba mwavu oba afaanana atya gwe kkiriza akuvuunulire aya ezo aya kumi 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 onogere kulanga ejjizo ejjizo eki obikwate nga bw'osaala mu swala ng'osaaza abantu bijja kyemba abamu mugikwata kulaani n'okisasa abantu ng'olinga ali kkaalaani alaalina laba nibanunyamu ekibanyumidde mu swala yaabwe tekibuzi sikugoberera makulu gobadde ogoberera okusomako nga kugoberera amakulu nekuwa omuntu okubeera nga omutima gwe mutebenkevu muki okusoma okwokubiri mukubiriza abaana mubasome secula teriyo lulimi lukafiiri niwakubadde muluyita olulimi oluki oli aluyita olulimi olukafiiri aba mujega kubanga allah gani wakhtilafe alisinatikom okwawukana kwennimi zammwe teriyo lulimi allah yagaa nti olwo luki lukafirira abantu bamawanga ganjawulo nabbi yagani man taallama lugata qaumin amina min kaidihim muntu wayiga olulimi lw'abantu owona enkwe zaabwe leka kugamba nti olwo silusoma ensi gye tuwangaliramu ebintu byonna bye twetaaga biri mu lulimi olwo ogenda bijjawo ogenda bijjawo onojjawo anaakujjanjaba omusawo lwaki muyina ebyo bigundi byammu ebyo bisereza munoonyaako bikyamu naye ngaebirungi ebiri ku sima okwo biki naye obuzibu bwammwe bwonyiga egenda okukulagirira endagiriro olulimi lwerimu tolutegeera so nga ekulagira nti abweokola kino yongera ku kino ngenda kukuwa kino ate wononoonyeza gundi embuze nti wano yabadde ategeeza ki ng'agenze ng'ogenda mu bibyo bwonoonyigaano nga bakuleeta omuyimbi gundi bwonyigaano nga bakuleeta omuyimbi gobeera okwo nayenga eriko ebyomugaso neki ekikulemesa lulimi naye nga nabbi yatugamba tuluyige tutegeere tuwone enkwe z'abalabe baffe tuwone enkwe z'abalabe baffe owone oba oli awo bunatuuka ekiseera ng'omukyala wo gwakyali omuvubuka omuto nga mukyala wo akeeseza enkya ng'agenda omwambula omukebera olubuto olumuluma afaanana ati azadde anaazaala ddi agenda mukebera ati ng'amukebera mariyamu yakebera fatuma ogamba naabitegeere mu kulaani gyasome yokka na kitegeregana waliwo olulimi lwabwe lwoteeka okutuula oluyige tuwone ebizibu by'edduniya eno tubiyitemu tusobole okutuuka gye tulaga nga tulina ettaala etumulisiriza qur'ani weeri etuwe ennimi z'abantu nabbi asindika zaidi bun thabit ayiga olu yahudi ate ng'abayahudi baali bamanyiddwa nti bantu abamu abawalanaki naye kugaluyige osobole okutwanukulira osobole okubawandiikira naye mwe mugamba nti oluzungu lukafiri aa terubangayo lukafi teri lulimi luki wabula wama arsalna min rasulin illa bilisaani qaumihim saatuma mubaka mubabaka bonna wala namutumanga ngaayogera olulimi lw'abantu liyubayina laho asobole okubanyonyola tutegeregana nolwekyo luyige tusobole okufuna bye tunaalugjamu. Sikubiriza mwana genda agende makerera amaliyo emyaka ena ng'asoma kompyuta dde wali wansi w'obudaala bwakeeri ng'asala nyimba watumenyedde ki tolina mugaso wabula osaasaanya buki bwonoonefu naye naye omusanga alina digulya makeri nasoma digulu mu kompyuta yaaki genda oteeka obwongo osome kompyuta engineering nti bw'ogikwatako n'ogiyiwaawo ogikola kyogira ki kubanga ensi yonna kw'ogitadde ogitadde mu ngalo zo kyetwagala osobole kukitulaga olwo tuganyulwa naye okugisoma ty ngenda kukola ngenda kukola secretariat kyevude soma kompyuta n'owa siniya faakola secretariat naago nasoma kidiploma eki n'owa seveni agenda nasoma certificate n'agenda nomusanga mulimu n'abaddu abali muno nga teyasomako naye nga wakwata ku kompyuta okkiri olowooza ti yagiraki agikozesa kyayagala kati ate gwe bweneebanga gwe obwongo bwo bugitegeerako ekyenkizo obusiraamu bujja kukuganyulwamu naawe ogase banno wa baraka llahu fikum wa jazaakum llahu khaira subhanaka llahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikum ssalaamu warahmatullahi wabarakatuh